anisema my coming de la segunyama si aquella boca bella se sentini se sentini se sentini se sentini. Ngishiswana ngeke kube nokutholana safa kangaka gobela thethelela umsamo yahlonishwa shona phansi uqwabizanda uma kunenkinga sicela ushwele izoqondiswa siyahlaselwa makuqame kushabalala izitha nethezekisa umoya ngomkhuleko themba ukuthi akukho ngozi ezovela qinisa ubudlelwano nethongo ngibaleka ukwenganelwa yifwele imnyama. Akungabi khona ukungabaza sibulawa abanenhliziyo ezimdaka. Sula izinyembezi amahlubi asizwile isikhalo uzophepha. We'll be right back.
here for a reason. So many of us are hurting, and we're confused, and we're angry, and we're just doing anything. We're just doing anything. We're just like, whatever. Because we're hurting, and we don't know which way to turn.
Thank you.